kugenda netina morongo wange omwagalwa obachibachibe ne wateyo kugenda nawe betwayitanga twate bakwagala magezi gemba womui musanye kwene nyeri mukama basonyiwe lubirizo lwange mukama kweyamogora ddala nakola omulungi kweyangwanyisa tikomukwatako kimanye ngoli nekibi nga bwolifa nti nensene kutibirire omwagalwa obachibachibe ne wateyo kugenda netina morongo wange mukwano njakulidibya ddala nkutuma ery'omukwano y'ekiwummuzo buli akutunulako nkugambye n'ayabirira kotambuza abalenzi n'empalo zikutule mubaana bawala balungi gwe walungiwa wagenda n'okula ebirungi ebikusaliza mulemu yemala n'ennyinda eyalaluka n'obumwawo bwalwedyo busikiriza eriiso lyoddene entunula y'erimu ekisa tikontunulira ngaagange nga kuttira ensingo yajjula ebiseera n'esibagana nawe ennaku eno kkumiro kiraka katuko omwagalwa obachibachibe ne waddeyo okugenda nawe mulongo wange omwagalwa obachibachibe ne waddeyo okugenda netina mulongo wange byekinyira kimukontola kubanga bwe watondebwa bannusi bwe bakolwa empisa zo supa nyonjo ziri ku mulembe na buli kyokola kyonna kya bugunjufu abakugamba n'ogana be babikutema naye olinga omugambye n'agaana tekimuwalanya bw'oyambala mmini amaaso bagakwegeka na buli gy'oyita wamma ne basalirwa bwesuulamu empala empanvu n'ennyolokosa buli gye tuyita ense eno nejjula okusalwa eva neyagala okulaba nga tuli naye lekangula erusinzi nebbiya mbibatamye omwagalwa obachibachibe ne waddeyo okugenda netina mulongo wange omwagalwa obachibachibe ne waddeyo okugenda nawe bwe twayitanga kirabye temuli mugaso tikikufiirize zadde olusi ne lubiya ne bw'olitambula enseno okutuuka gyekoma manya oliveeyo n'otwala eyakutonderwa ne bw'abeera mu bibangi nga bamudduka ddala gw'olireka abalungi n'otwala omubi okwagala olinga atakwagala okwokwerumya ne bw'omuwa ekyo ky'ayagala kikufa busa ebyamasanyu n'eddansi byakukunyiwa ndaba omulongo w'ottaani mwenzi gya lubiya ne bwe njiwayiwa ssente tewali anenya kubanga tulina omulongo ddali kiwummuzo balenzi bakuno mbamanyi mulina olujogo leka muleete gwe nnonze mu muzanyise ali mukwataka maaso gakutungulu ozingana akawunga k'ekkomera kakusaliza dda omwagalwa obachibachibe ne waddeyo okugenda nawe mulongo wange omwagalwa obachibachibe ne waddeyo okugenda nawe bwe twayita